Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi gutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Utwumvira kuri FM jana kane ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu, radio yacu VOA Kaburungu.com. Muyo neza tutegereje namwe yakuze radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Monikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Repubulika ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aherutse kugena abategetsi ba gisirikare mabanga ya Uramatari mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru. Intumbero nyamukuru nk'uko bitangazwa ni ukugarukana umutekano muri izo ntara zasindikajwe n'ibibazo by'umutekano muke. Uramatari w'intara ya Kivu ya ruguru ni General Luboya Kashama ava mu ntara ya Kasai. Uramatari w'intara ya Ituri nawe ni General Constant Dima Kongba. Izo ntara uko ari zibiri zimaze imyaka itari mike ziri mu hagara no mu bwicanyi buterwa ahanini n'imirwi yitwaje ibigwanisho by'ahatsindaro. Abanyagihugu baho bama bakubaguye kandi bakicwa. Mu ndwi iheze, umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, Tharcisse Kasongo Muima, yaratangaje ko Perezida Tshisekedi yafashe ingingo zo gushyira izo ntara mu bihe byo gucungira umutekano mu buryo budasanzwe bizomara ikiringo cy'iminsi 30. Mbega izo ngingo zose zizotuma umutekano ugaruka muri izo ntara zimaze imyaka itari mike zihanzwe n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imirwi myinshi itwaje ibigwanisho ihacumbitse. Mu kiganiro musaga cyo munsi twatumye bamwe mu Banyekongo bavuka muri izo ntara kugira ngo batubwire ukuntu babona izo ngingo na kizero bafise ku basirikare bagiye kurongora izo ntara. Turi kumwe na Dr. Hasalamu Baravuga, umuganga akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Turi kumwe kandi na Professor Emmanuel Sekiyoba yigisha muri kaminuza West Los Angeles College muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na Godechiri Haguma yanonose ibyerekeye amategeko kandi haranira agateka kazira muntu. Godechiri Haguma aba mu gisagara cya Phoenix muri leta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero dutangure kuri Dr. Salomo Baravuga, umunyekongo azi cyane rwose iyo ntara ya Ituri na Kivu. Nashaka mubwire icyo mutubwiye kuri iyo ngingo ya Perezida Felix Tshisekedi yo kumurika abategetsi ba gisirikare mu ntumbero yo kugarukana umutekano muri iyo ntara. Iyo ngingo ku bwanyu izotuma iyo ntara itekana ikagarukamo umutekano?
Murakoze guhera Frederic. Ndagira ngo nongere nshimire Ijwi rya Amerika uburyo mukomeza kuduha urubuga kugira ngo twumvikanishe ikibazo n'agahinda byugurije abaturage muri kariya karere. Mu by'ukuri icyemezo umukuru w'igihugu wa Congo yafashe ni icyo gushimwa, ni icyo guterwa inkunga, abantu bose bakabihagurukira kandi tukabyumva. Ariko byagomba kuba byarakozwe kuva kera. Ntawamurenganya kuko ntabwo ari wari uri ku butegetsi imyaka yose ishize, ntabwo ari wari ku butegetsi. Abari ku butegetsi bagomba kuba barabikoze ikibazo cy'umutekano muke kikaba cyararangiye. Ubu rero gushyira abategetsi ba gisirikare kumva aribyo ni byiza cyane, kubera yuko muri iki gihe abatari abasivile bagiye bara abasirikare baragendeka bakabavugiramo, ntamenye uko byagenze kugira ngo igihugu kirinde kigera hariya. Niyo mpamvu tuvuga duti kuba barashyizeho abasirikare nibyo, ariko ntabwo bihagije. Nanone hagomba kugenda bakavugurura igisirikari, igipolisi n'inzego z'umutekano zose z'igihugu kugira ngo umutekano tuwushimangire ujye mu mibereho no mu myumvire ya buri muturage, buri munyekongo, haba muri Kivu y'Amajyaruguru, haba muri Ituri, muri Kivu y'Amajyepfo no muri Katanga, dore ko umutekano muke wabaye n'umuco karande mu gihugu cyose.
Ariko hari bashobora kwiyumvira ko abatetsi ba gisirikare atacu bazoshika ko kuko muri iryo ntara bavuga ko ingwano cyane cyane hagati y'abanyagihugu, reka hariho n'imirwi nyinshi itwaje ibirwanisho, iyo ngwano n'umutekano muke bimaze igihe kirekire, kandi hari n'ingingo zafashwe zitari nke zo kubika abasirikare mpuzamakungu muri iyo ntara, ariko ntacyo byigeze bishika ko abo bantu mwebwe mwabwira iki?
Mu by'ukuri ikibazo aho kiri, uburyo mbyumva ngiye ubwo ikibazo aho kiri, ntabwo ari ugufata abasirikare bo byinshi cyane banyuranye kugira umuntu abarundanye mu karere hose aricyo gishobora kuzana umutekano. Oya, icya mbere ni ukubanza igisirikare cya Kongo ubwacyo kikivugurura, abakongomani bakumva ko umutekano bazawiyubakira, ko ntacyo bizatugezaho kujya tugenda tugacungira ku bandi kugira ngo tubone umutekano. Umutekano wacu ntabwo twawubona uturutse ku bandi, umutekano nitwe bwacu tugomba kuwubaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero ni uko abo basirikari mpuzamakungu bahora baza MONUSCO yamaze imyaka myinshi irenga 20 ntacyo bagezeho, nkeka yuko hagomba gutoranywa abantu, bagomba gutoranya bakamenya baza abari bo, ntidupfe gufata abantu bose babonetse abari bo ngo baje kuduha amahoro kandi ntabwo dushobora kubona. Yari ni ko mbona icyo kibazo, nkaba numva yuko kugeza ubu uburyo ikibazo kigomba kubonerwa umuti ni uko hajyaho ikintu cyo kubwira buri mukongomani wese aba ari akumva ko ari ingabo y'igihugu. Ibyo kugira ngo bibwire yuko abasirikare bonyine ari bo bashinzwe umutekano bashobora kugarura mu gihugu, ibyo ntabwo ari byo. Ibintu byo kwibwira ko abasirikare baturutse hanze bazajya baza bakaduha umutekano, nta gihugu cyubaka ikindi, ni nk'uko nta rugo rujya mu Burundi.
Yego, muva muri iryo ntara murahazi cyane rwose, ku bwanyu abanyagihugu b'izo ntara zibiri nibaza ko babyakiriye gute?
Abaturage kugeza ubu babyakira neza, gusa nyine icyo tugomba kwirinda ni uko hari abantu bakunda rwaserera nk'abantu babikiriyemo cyane bagize umutekano mu cy'ubucuruzi bwabo bavana nk'ubukungu, babagenda bakagenda bayobya abaturage bababwira ngo muramenye ibibazo bine bigiye kugenda gutya na gutya, abasirikare baje gutegeka, demokarasi iragiye, uburenganzira bw'ikiremwamuntu buragiye, kandi n'ubundi busanzwe nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bwaho muri ziriya ntara, kubera yuko abantu bahora bapfa. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'abantu batariho bw'inkumbi ntabwo ari uburenganzira. Nubwo burenganzira tugomba kubona ari uko turi bazima, atari uko twapfuye. Ibyo rero ngiye numva yuko umutegetsi uwo ari we wese, yaba burugumesitire, yaba umwami, dore ko twebwe muri Kongo tugira abami benshi, yaba umupolisi, yaba umusirikare, umuntu uwo ari we wese uzagenda agahaguruka akavuga ngo abaturage muramenye nta mutekano babazaniye, umuntu agomba kubihanirwa. Rega iyo igihugu cyatewe nta kundi, hagomba kujyaho amategeko adasanzwe. Turi mu gihe kidasanzwe, ni igihe cy'intambara, intambara irarwanwa, kandi abantu bari kurwana intambara nta bintu by'imikino biba birimo. Abantu bose bagomba kubahiriza amategeko agiyeho, uyarenzeho akabihanirwa. Nkeka yuko ibyo bintu bya disordre, disordre buri muntu wese ugenda kumva ko ashobora kuvuga ibigambo bitameshe, haba ari abantu bagenda boshya abaturage bagateranya abantu bazana amacakubiri, bazana ivangura ry'amoko, ivangura ry'uturere, ibyo bintu bigomba guhanwa kandi bigacibwa, igihugu kikaba kizima, abantu bakajya bagenda bakabana neza. Kongo ntabwo ari igihugu cyonyine cyagize ibibazo by'intambara kugeza ubu. Murabizi ko mu Rwanda muri 1994 bagize ikibazo cy'icyendatsemba, abantu barahunga bagiye hirya no hino, ariko ubu ngubu abanyarwanda bishyize hamwe, umutekano wabo barawubonye. Ubundi bahuye n'ibibazo kuva muri za 70 kugeza muri iki gihe umutekano wabaye muke, ariko abarundi bashyizeho igisirikare kugeza ubu. Igisirikare cy'u Burundi gishobora guhashya imirwi yose yinjiye mu gihugu bakabona umutekano, ku buryo bohereza n'abasirikare mu bindi bihugu kujya gutanga umutekano. Ntabwo numva ko byatunaniye, natwe tugomba kumera nk'ibihugu duturanye, natwe tukagira umutekano kandi tukawiyubakira.
Ku bwanyu ikintu cyangwa ibintu abo baramatari bashasha ba gisirikare, ikintu abo bategetsi ba gisirikare bakora kugira ngo umutekano ugaruke mu buryo bwihutirwa muri izo ntara, eka no mu iryo ntara yose, ni ibi?
Icya mbere njyewe niko ndyumva, icya mbere kigomba gukorwa, hagomba kujyaho icyo bita odite. Hagomba kujyaho odite, abantu bakamenya ibyabaye, ziriya za operesheni zabaye mbere za sokola icyatumye abantu batabasha gutsinda iriya mirwi yigomeka ku butegetsi ibyo bintu bikamenyekana aho amakosa yaturutse kandi abayakoze akabihanirwa icyo ni cyane rwo rugero rwa mbere ntabwo umuntu ashobora kugira ngo ajye ngo arakore ibintu akomereje kubyabaye bitigeze bitanga igisubizo none ngombwa yuko habaho audit abantu bagomba kujyaho ikintu kigenzurwa rwose bakaperereza bakamenya icyatumye ibyo bintu bitagenda neza n'ababigizemo uruhare bose uwo yaba ari we wese akabihanirwa icyo ni icya mbere icya kabiri ibyo byarangira hagomba kujyaho ikintu cya mobilisation generale abaturage bose bagahaguruka bakavuga bati aho bukera buri wese ni ingabo y'igihugu agomba kugenda akareba hari amakosa uko zikosa ariko ntibize kuba nanone nka cya kindi abantu bavuga ngo ni delation ibintu byo kugenda upfa kurega umuntu nta gihamya ntaki uko icyo gihe iyo habugiye amategeko adasanzwe abantu benshi bashobora kubipfiramo barengana icyo gihe inzirakarenge ntabwo zigomba kugwira muri iki gihe ariko buri muntu wese agomba kugenda akabireba n'abari abasirikare bambura amatare ari abajenero bakagenda rwose bakabihagurukira nta bintu byo kurekerera ibintu umusirikare ugenda hageze akambura umuturage akamuhohotera bakabireka akambura umuturage ihene bakabireka ibyo bintu bigomba kuvaho umuturage afite uburenganzira bwo kubaho neza umusirikare afite uburenganzira bwo kubaho neza bose ni abavandimwe n'abana b'igihugu bagomba kubana neza nk'abavandimwe nta bintu by'ubwicanyi by'abantu bagomba kugenda bumva yuko barusha abantu uburenganzira kubera ko bikoreye imbunda
hari abavuga ko ikibazo nyamukuru mu buseko bwa Kongo ari imirwi yitwaje ibirwanisho eka hamwe n'abasirikare bava mu bihugu bibanye icyo kibazo abasirikare bibaza ko bazobitorera umuti wose
mu by'ukuri twabibonye muri mu 2012 igihe umuryango w'abibumbye woherezaga ya brigade intervention ya MONUSCO bavuga yuko bagiye kurwanya M23 wa murwi wari wigometse ku butegetsi nyuma y'amatora yari yononwe cyane hano mu gihugu hano bagafata ubutegetsi bamaze guhindura itegeko rigenga amatora kandi amatora akagenda nabi bakica n'abantu muri icyo gihe icyo gihe rero hari abantu bigometse ku gihugu bamaze kwigomeka bavuga bati twebyo ntabwo tubyemera ibyo byazanye ibibazo bikomeye umuryango w'abibumbye ushyiraho brigade intervention woherejemo abasirikare bo muri sudafu bo muri afurika y'epfo yo muri malawi na tanzania baraza baje kurwanya uwo mutwe wa M23 abo bantu baje rero mu by'ukuri ntabwo ari M23 gusa bagomba kurwanya bagombaga no kurwanya iriya mirwi yose igomeka ku butegetsi ari abamayimayi ari imirwi y'ibihugu bituruka imirwi igomeka ku bihugu duturanye abo bose bagombaga kubarwanya ariko turibuka yuko ubutegetsi bwari icyo gihe baravuze ngo nta wundi murwi uriho ngo usibye M23 ntibagire icyo bakora no kugira ngo babuze iyo brigade intervention gukora akazi baragenda ahubwo bashyiramo bambura amatari babi cyane bavugwaho ibintu by'ubwicanyi n'ubujura n'ubugizi bwa nabi bukabije cyane muri za raporo z'umuryango w'abibumbye ibyo bintu rero byatumye abo bantu bose bamera nk'aho babonye ikintu cyo nakwita soft conduit pasiporo yo gukomeza gukora amafuti ariko ntibigere bakurikirana icyo kintu rero cyo kudakurikirana abantu bakora amafuti kiri mu bibazo bikomeye byatumye mbese umutekano muri Kongo buri muntu wese ajya agenda akavuga ati iyo mfite mbura amatari uri inyuma yanjye akama amafaranga akama n'ibikoresho yanjye nagakora ibyo ashaka nta n'umuntu ushobora kumvura ibyo bintu rero bariya abantu mu by'ukuri kugira ngo bizarangire iyo mirwi izarangire kuko tuyibuka ko hari bagiye guhagurukira FDLR iyo brigade bari bavuze yuko bagiye kuyikora ariko ubutegetsi buvuga yuko ngo FDLR ntabari bakiriho ngo hari hasigaye abantu 150 ntabwo numva ukuntu abantu 150 kugeza ubu rero bakomeje kujya batera ibibazo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru nuko numva yuko hari n'ubushake bw'ubutegetsi bwari buriho butigeze bushaka kuzana umutekano ngeraho rero yuko abamayimayi nabo icyo gihe abenshi baritanze baravuga bati duhagarike imirwano tuyobotse ubutegetsi ariko mu kubafata icyo gihe habuzeho ya programme bita DDR demobilisation désarmement et réinsertion donc iyo programme nayo bakoze barabafashe bakajya babajyana ahantu kure cyane y'iwabo iyo bakomoka bagerayo bakicwa n'inzara abatishwe n'inzara bakazira indwara abandi baracika bajya mu gihuru barongera bafata imbunda kubera ubushake bw'ubutegetsi rero nuko kugira ngo icyo kibazo kirangire hagomba kubaho iyo DDR ni ngombwa cyane n'iby'u Burundi bakoze n'iby'u Rwanda bakoze kandi bageze ku bisubizo bigaragara kini numva tudakeneye no kujya gushakisha hanze dufite ingero ku mipaka yaje twa dukwiye kureba ibyatumye ibihugu duturanye bigira umutekano natwe tukabikoresha
hari abakurikirana ijya ntaravuga ko ikibazo cy'indyane ziri mu banyagihugu kidashobora gutorerwa inyishu n'ingingo za gisirikare ahubwo hakwiye kuba ubundi buryo bwo kuraba ukuntu abanyagihugu bakumvikana muri azi ko hariho amoko menshi adacanwaka abo bantu mwebwe mubabwire iki
ibyo nabyo nkeka yuko birumvikana ko igisirikare ntabwo umuntu yagenda ngo niba umuntu afite amacakubiri mu mutwe we yakumva yuko ariba Frederic ati Frederic ni muremure Salomo ni mugufi abantu ntabwo ari bamwe akumva ko agomba kuduteranya kubera ko tutareshya cyangwa ko runaka afite izuru rero undi afite izuru rigufi ibyo bintu rero muri Congo byabaye nk'umuco niko abantu basigaye babikoresha n'abategetsi bamwe ntibatinye kujya kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo bakajya kubivuga kandi amategeko ntabibahadira birumvikana ko rero igisirikare kitazaba gihagije amategeko agomba gukurikizwa kuko muri Congo amategeko ahana ivangura arahari ubundi amategeko ariho ariko ntajya yakurikizwa na rimwe kuva muri 60 amategeko abaho ariko ntibajya bayakurikiza none abacamanza nabo bagomba kugenda akazi kabo bakagakora bakajya bakora icyo bita mu gifaransa de procès en flagrance donc umuntu yaba avuze akantu ntibategereze uko avuze rya jambo bakarimufatira ngo kanya urubanza rw'inkirumare imyaka ntatanye na ruswa ahubwo ako kanya bagahita bamukatira igihano akagihabwa ku buryo bugaragara none hagomba kubaho ikibazo cy'ubutabera justice ikagikora akazi kacyo mu kurwanya ivangura ry'amoko n'amacakubiri mu baturage icya kabiri hagomba kujyaho imishinga ihuza abaturage bose nta kuntu umuntu yajya agenda ngo afate umushinga ugire umushinga w'ubwoko ugire umushinga w'akarere ngo abandi babe bari kwicwa n'inzara yumva yuko bazagenda bagaceceka ku buryo Jacques Chirac perezida w'Ubufaransa navuga ngo demokarasi mbere na mbere ni igifu cy'umuntu la demokarasi c'est avant tout l'estomac abantu bakomeze kwicwa n'inzara bakavuga ati buriya bwoko bari mu butegetsi bafite byose twebwe ntabwo turi mu butegetsi ntacyo dufite baragenda bagakoresha imbunda bagira ngo nibo bari bubonera amakiriro nibo bamenye yuko bari kwicukurira imva bari bubashyinguramo icyo gihe rero ngiye numva yuko imbunda yego kugenda c'est la force de dissuasion par contre il faut se dissuader tugomba guhashya icyo kibazo cy'igifu nacyo cy'abaturage kiba cyaratereranywe abantu bagapfa nk'amasazi nta bitaro ntaki ibyo byose bigomba kugerageza kubonerwa umuti ni ukuvuga yuko igisirikare ni ukugiherekeza kandi byose gahujya no mu gisirikare babikora kuko igisirikare kirimo byose igisirikare kirimo ibitaro igisirikare kirimo imishinga yo kuzanira abantu amazi umuriro byose biri mu gisirikare igisirikare gikoze neza cyasubiza ibibazo byinshi mu gihugu
mu minsi iheze abanyagihugu bo mu buseruko bwa Congo bari imyiyerekano eka yo kwiyamiriza inteko mvamahanga ziri muri iyo ntara iyo ngingo cyangwa iyo myifato y'abanyagihugu mwayakiriye gute mwe
biriya nabyo by'abaturage n'abana cyane cyane b'abasore bagiye bahaguruka bavuga yuko ngo badashaka yuko iriya nteko MONUSCO ikomeza kuguma mu gihugu kuko babirukana bo ibyo ni ibintu byatangiye kuva kera muri za 2023 niba atari na kane MONUSCO kimara no kugira yari kitwa MONUSCO icyo gihe bitewe n'uko byari byatangiye kugaragara yuko bamwe muri aba basirikare bagenda bagakora n'imitwe yigomeka ku butegetsi bagafatanya gusahura bakajya mu bintu by'ubucuruzi no muri ibyo bintu kandi haje kubonekamo muri aba basirikare hari abagendaga bakajya bafata abagore ku ngufu bakambura n'abaturage ibintu byabo haje no kuza ikindi kibazo cy'uko muri aba bantu hari abazana ibintu by'amadini y'iwabo basanganywe bagashaka kuyacengeza mu baturage ariko harimo ikintu cya extremisme ku buryo hari n'abantu badateye kuvuga yuko ibintu by'iterabwoba bituruka ku matorero amwe n'amwe nk'ikiyisilamu bavuga yuko ngo yaba yaratewe na bamwe muri abasirikare baje bakajya bazana amadini y'iwabo ibyo rero bituma abaturage benshi badasobanukiwe bimwe na bimwe cyangwa bamwe babisobanukiwe ariko bakabeshya abandi babakurura noneho byakubitiraho yuko hari n'abantu benshi bagiye bapfa kandi bagiye kwitabaza MONUSCO ntibatabare kubera ko aba MONUSCO bavuga bati abakongomani n'abatihaye umutekano wabo ntabwo ari byo byatuzanya rero icyo gihe rero bariya bana nkeka yuko nibabona igihugu abagitegeka bagifashe koko ntibongere kujya bitabaza MONUSCO icyo gihe nyita yuko n'ibibazo byoroshye kubirangira biya ntago bizamara iki.
Hari n'amakuru atangaza bavuga ko bimwe mu bintu bikomeye bituma haba umutekano muke mu ntara mu Seko bwa Kongo ari uko ijya ntara yuzemo ubutunzi ntangere munsi y'ubutaka aho mwebwe bavuga ko iyo.
Urakoze wena Frederic, ndibuka ko twigeze kugira ikiganiro na Professor Ninde harya w'Umurundi ariko uvuga ari kwibanda ku
Paul Nkunzimana
kwibanda ku butunzi cyane. Kwa sasa Nkunzimana yari kwibanda ku butunzi cyane ku butunzi ariko gihe nkeka yuko ibyo bintu by'ubutunzi abantu bakomeza kugira ubwitwazo rwose kugira ngo babuge ku gihugu kitagira umutekano, nkeka yuko Kongo atari cyo gihugu cyonyine ku isi gifite ubutunzi munsi harahari za petrole tugiye muri za Qatar ni desert ariko bafite gazi nyinshi cyane n'agahugu kangana n'urwara ko Qatar ubu ngubu se igenda ishaka kuzamuka ikaba igihugu gikomeye cyane si kandi bafite iyo gazi kuki bo bitigeze bibaviramo indwara yo kwica nayo ivangura rya moko bakabubaka. Iyo tugiye muri biriya bihugu nka za Arabie Saoudite n'ubutayu ariko barubaka ibihugu byabo bihubatse baragenda bakajya kubwira abaganga baturutse iburayi bakajya kutsiburayi bakajya kubakorera bakabahemba kubera ko bahemba kurusha uko bahembwa mu iburayi bw'iwabo. Nkeka yuko rwose ibintu by'ubukungu ntabwo ari ubumuga, ubukungu bwacu ntabwo ari ubumuga kandi kuba abantu bakomeza gufunga ubukungu nibwo butuma dutekana. Ibyo ni ukumugaza igihugu rwose no kumugaza imitwe y'abantu, abantu bakajya bumva ngo basi turazira ubutunzi abantu bakajya bahora bumva yuko ari ba victime akomanye ntabwo ari ba victime. Nuko tugomba gukora uko dushoboye ikibazo cyacu tukakibonera umuti. Ubu bukungu niba hari ababukeneye hakajya amategeko yo kubuza umuntu uje gushaka gukoresha ibyo dufite mu butaka kandi niba ari zahabu niba ari diyama akagenda amategeko akamwemerera akazana agashora imari agakora agashyiraho agaha abantu imirimo abantu bakamererwa neza. Ntawigeze wanga ko diyama ya Kongo ikoreshwa, ntawigeze wanga yuko iranyuma ya Kongo ikoreshwa, gusa nyine nuko ushaka abategetsi kuva mu gihe cya Mobutu baragenda ubukungu ntibabukoresha uko bukwiye gukorwa gukoreshwa baragenda bakumvikana nanone za antropide internationale ziza zikajya zitanga ruswa bose ugasanga niba ruswa ngo pourque corruption yiye ifu ya corruptor ya korompi ruswa agomba uyitanga n'uyike. Icyo gihe rero ikibazo cya ruswa iwacu gifite imitwe ibiri, hari umutwe w'abayirya n'abayihabwa n'abayitanga. Icyo gihe ibyo bigomba kubonera umuti. Tugashimira umukuru w'igihugu cya Kongo uburyo ari kugaragaza ubushake bwo kurwanya ruswa, ibyo umuntu agomba kubivuga ari kuyirwanya uko ashoboye. Birumvikana yuko ntaramara igihe kirekire ari mu gihugu w'abandi yiberaga hanze mu Bubiligi nkatwe twese, ariko ari gukora akazi biragaragara ko afite ubushake ni ukumushyigikira tukamutera inkunga uko bishobotse. Buri wese aho ari namwe abanyamakuru mukadutera inkunga kuko ni urugamba rwa twese, tukareba uburyo ruswa ivaho ruswa yamara kuvaho abaturage bakabona imirimo bakagerageza kubaho nk'abantu be gukomeza kubaho nk'inyamaswa. Iyi niko mbibona.
Dr. Salomo baravuga murakoze cyane rwose, ndazi ko mukanya mufite inama zikomeye akanya mwamushyize gato cyane rwose. Ikiganiro rero turakibandanya n'abandi banyekongo turi kumwe ngaha baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane rwose, mugire umunsi mwiza.
Murakoze bwana Frederic, murakoze cyane, merci beaucoup. Murakoze ijwi rya Amerika kandi mukomeze mutere imbere, mudufashe kurwanya urugamba nitwafatanye tuzarutsinda. Murakoze.
Murakoze. Reka unahotehe ijambo abashyantahe twatumiye, turi kumwe na Gode Chiriraguma na Professor Emmanuel Sekiwa. Reka rero tutangire kubatesha akanya duhe ijambo umushyantahe Gode Chiriraguma, umunyekongo ava mu ntara mu buseruko bwa Kongo, akaba ari ngaha rero muri gisagara cya Phoenix muri leta ya Arizona. Umushyantahe Gode Chiriraguma, nashaka namwe utubwire ukuntu mwakiriye ingingo ya Pija Felice Tshisekedi yo kurungika abatetsi ba gisirikare muri iyo ntara mu mugambi wo kuraba ukuntu umutekano ugaruka muri iyo ntara. Iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute, cyane cyane mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu?
Hariya biriya byo kohereza abasirikare hariya muri este ya Congo, cyane cyane muri provensi ya Kivu, gushaka amahoro ari hariya twabyakiriye neza ariko ku bwanjye ku giti cyanjye nkaba nari mfite indi nzira yagombye kunyuramo mbese bitakoresha imbunda cyangwa gukoresha amafaranga menshi y'igihugu cyangwa mbese yenda bakoresha imbunda akagira nk'abantu bapfa yaba mu gisirikare yaba mu baturage ibyo ni byo njye nari ndimo gutekereza ko byakorwa ndetse nigeze no kwandika urwandiko lettre circulaire yohereza perezida de la republique nyuma yaho nza kuza kukohereza na voicemail kugira ngo bimugereho hakiri kare mbere y'uko yohereza bariya basirikare hariya hakurya ariko byaje kugaragara ko asa naho atabibonye noneho nza kuza kumva ko yohereje abasirikare hariya hakurya
ni ukuvuga ko iyo mushingantego kiri haguma ni ukuvuga ko iyo ngingo mwebwe utayishimye ko ndika abasirikare mujya nta
ntabwo nayishimye cyane nk'uko nari mfite indi porogaramu yari gufasha kiriya gihugu cyane kurekuruta biriya byo kujyana n'abasirikare
iyo nzira ni iyihe
oya ntabwo nshobora kuyivuga kuri radiyo kuko no mu ndandiko naje kuyivuga kuko ndamutse nyivuze bariya barimo kutugirira nabi bahita bafata umugambi wo kuyinyura inyuma icyo gihe ntacyo byaba bimaze
abo muvuga ko babagirira nabi ni bande
ibyo ni ibanga nashaka kugira ngo mbibwire umukuru w'igihugu gusa cyangwa mbese umuntu yohereje aba ari we mvugana nawe aho kugira ngo mbivuge aho ariho hose noneho bariya barimo gukora ibyo barimo gukora ntibagire icyo bamara
murakoze mu kanya abantu mvuga ko bagirira nabi abanyekongo abo bantu ni bande
barimo kuzanarwa kuterera hariya hirya urebye neza bari mu baturage mo hagati ntabwo kenshi ntabwo ari abasirikare bambaye iniforume ku buryo wabamenya noti nka bariya bakora za kidinapingi cyangwa bagakora za diyoni bagasaba amafaranga kuri telefone ngo mwohereze aya mafaranga aya n'aya n'aya ngo umuntu wanyu muramusanga aha n'aha n'aha ntabwo ari abantu baba bambaye za iniforume ubwo rero kugira ngo ube wabavana muri populasiyo y'aho ngaho kuko wakoresha indi sitarategi yo kugira ngo noneho abaturage baze kuza kukwereka kanaka niwe ukora gutya kanaka niwe ukora gutya kanaka niwe ukora gutya ariko mbese bavanze na populasiyo ku buryo kuvuga ko wakohereza isasu iryo sasu ntabwo ryamenya ngo kanaka niwe mubi cyangwa uriya ntabwo ari muntu
Mwushia na hee, Emmanuel Sekiwa na mwe mvuka mwija nhara mwuseko gaka umuraizu chane gosi na hila mutubile kuno mwachiri njingu ya prezida Felix Tshisekedi ukurungi awa tiki tiba misirikare ye mwija nhara
wakule chane mwana Frederic kukumpi jako mbele utangile kanda mwuse wa nyaki huku wa nyabuna kana wa nyabuchuru wa tukumwa wazi kuri hakiyo ya ishimu ya Amerika mkirundi huko nakiri mikambi ya presida kutuma wa serikali muri North Kivu na Ituri na vyakiri numuneza wa chane na vyakiri nukishimo chane kuko ni miss imaku makumia video sabatu wa hangaika bagiragiza kuishira mwengu wa debe ukubwa bake muri kyo yuti kyo vivazo jane jirake presida atuweriseko umutima gwe kuba aho tutuye umutima gwe kuba iwacu ibintu tu abaturage batuyemo nibiteye agahinda cyane kwicwa kwibwa gusahura umutungo w'igihugu ibibazo byatunaniye mu myaka makumyabiri ishize noneho kugira ngo perezida agere ku gihe cyo gutuma abasirikare bari kutugenga ni icyerekezo kuko umutima wacu ashaka kugira ngo amahoro atugaruke iwacu kandi na batutegekaga igihe gishize muri myaka makumyabiri ishize bamenye ko bananiwe barananiwe bazaniwe kuzana amahoro bananiwe guha rubanda uburyo ngo bahinge beze batere imbere njyewe nabyakiriye n'umunezero cyane kandi nkaba nshimira perezida ngo yihangane ahubwo ntibishoboka ko yavuze ngo basigare iminsi mirongo itatu abahere imyaka mirongo itatu kuko kiriya kari akarere karananiranye kandi ni nanyo kubera kenshi kunanirwa gushyira amahoro mu gihugu n'abategaga kuvuga imvangura moko muri Congo n'abatanibuye hanze rero tukavuga abagenzi duhandi mpaka internationali za gusahura iwacu byose yihangane aba basirikare badufashe kuko bo imvangura moko
ariko hari abavuga ko nkuko Godet Chiya bivuze inyishu ya gisirikare atari inyishu bikwiye kuko harimo mu bafitanye amatati harimo abasivile cyane cyane yandi makuru avuga nuko hari inteko zimaze imyaka n'imyaka muri iyo ntara ariko zitashoboye kugira icyo zishyitse ko aho navuga inteko mpuzamakungu murafite kizera ko abategetsi ba gisirikare bo barutswe na leta bazokemura icyo kibazo ubutagisubira inyuma
ikibazo kirahamba ni cyiza kandi abasirikare n'abasirikare kandi barasumbanwa urebye abo bagiyeho bati iwacu bamaze kuba nk'abashefu kutibye bamaze imyaka 20 bibere muri business ya coltan n'ibindi byose ntacyo nta kamaro ntabari buhe mu bikorwa bwe ngo bazane amahoro bibera abacuruzi bibera ababyeyi bibagirwa icyabajyanye kandi reba rero perezida muri sosi yakoresheje yavuze ngo ntazatuma agagukire muri cyo kirere azatuma abasirikare baguye Kinshasa baguye ubugandi bubindi birere muri Congo bataza gusangira ibibi natwe kandi nakongera kuko abasirikare mbere bavuye Kinshasa bazi igitumye perezida afata iyo micyo kugira ngo atumeyo yabivugiye mu mahanga yabivugiye ku maradiyo muri Congo yabivugiye hose bazi kubajyanyeyo nibajyayo bakifata nk'abari bajyo mbere bizatera agahinda cyane noneho perezida azashaka ubundi buryo kugira ngo agarure amahoro iwacu
mushyira ntahe Godet Chirihaguma ku bwanyu abanyagihugu babyakiye gutendazi ko muvugana kare rwose n'abanyagihugu muri iyo ntara mwageze no kwitoza kuba umudepite ni ahantu mumenyere cyane rwose ku bwanyu amakuru abashikira avuye iki kurya iyo ngingo cyane cyane ku ruhande rw'abanyagihugu
oya ku byerekeye abaturage bwo nta kibazo buri muntu wese iyo afite ikibazo solution iza mbere niyo afata hariya nabo barishimye baravuga ko abasirikare baje noneho bariya bantu benda bazagira ubwoba ntabwo bazongera gukora bibi bakora mbese ni nka wa mugani bavuga mu gifaransa ko quand on n'a pas ce qu'on préfère on aime ce qu'on a donc bo icyo batekereza ni ukugira ngo babone amahoro gusa biriya byo kubasizinapa kubasiora mbese gutuma baba mukangaratete buri munsi umwana ni bagiye ku ishuri ntabwo bazi n'abazagaruka umugore ni bagiye gushaka uturyo ahantu bakamenya ni batazagaruka umugabo ni bagiye guhinga cyangwa agiye kugira ate bakaba bazi ko atazagaruka ibyo byinshi biveho alors comme on dit aussi en français que tous ces mêmes en Rome biriya bya gisirikare reka tubisengere genda byazana amahoro nyayo yewe impungenge mfite gusa ni ukugira ngo bariya baturage bahariya hakurya bamaze kuva muri 1996 kugeza na n'ubu bashyize ikibazo cy'abasirikare imbunda zirasa ibiki bya viyoni baba bakizinapa babambura utwabo kuva muri icyo gihe kugeza na n'ubu ntabwo bicaye neza iyo babonye rero abantu bafite imbunda bagiye kongera kurasa urumva bya traumatisme nawe urabyumva nyine mu gihe cy'intambara icyo ngicyo ibyo ngibyo rero yewe umugambi nari mfite porogaramu nari mfite ni iyo kuvana n'ibyo ngibyo mbese kuko ngunda yaguye hariya ijomba nta masasu yarashwe hariya nta biki yaguye hariya aragenda n'abantu be nta n'umwe wapfuye no muri popilasiyo ijomba hari irukiro nta n'umwe wapfuye porogaramu rero z'iyo ngiyo niyo nari mfite ku buryo babikora bariya bakora za kidinapingi bagafatwa muri iyo nzira nabaha muri iyo strategi pacifique ndetse na bariya bavuga ngo ni abasirikare b'abarebere baturuka mu bugande ngo nibari ba ADR nibari abakitakobiki nabo icyo gihe bakabonerwamo solution aho ngaho ku uburyo batakomeza gukinakina ku butema bw'abantu.
Emmanuel Sekiwa, Professor Emmanuel Sekiwa, Godechiri yaravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko kenshi mu batera umutekano muke, kenshi mu ba mu ndyane mu bwicanyi buhari, kenshi na kenshi usanga bukorwa n'abasivile, naho hariho imirwi itandukanye nayo nyene ikora ubwo bwicanyi, ariko hari ikindi kibazo Godech haguma avuze cerekeye abantu bari mu banyagihugu bo bateza umutekano muke. Iyo abasirikare ku bwanyu bazoshobora gukemura ibyo bibazo eka by'ubwicanyi buhagaze ku moko buri hagati y'abanyagihugu?
Wakoze cyane Bwana Frederic. Nkeka ko ibyo perezida ari gukora ni ugushakashaka inzira zo kongera amahoro iwacu, kandi tubwo yavuze ngo atumire abasirikare ni mu buryo bwo kugera nyine kuri icyo kibazo cy'amahoro dushaka. Ese abaturage babyakiriye gute? Turikwakura ibe njyewe na Ngode nakuraga ku gihugu ukababaza ngo mbese mwabyakiriye mute? Babyakiriye na bakomeza kuko barananishwe imyaka 20 n'ingahe intambara, ubwicanyi, ubuswibyi, ubusahuranyi byabahaye imitego myinshi ku mashyaka. Iki gisirikare cyo perezida tunyo muri iwacu muri Nord Kivu na Ituri tugifashishe, ahubwo reka njyewe mfata akanya nsabe abaturage bafashe icyo gisirikare bamenye aho izo nyeshyamba ziba, bamenye aho abo bagira nabi baba, kuko nibatazafasha igisirikare nta kizashobora, nta buryo umuntu watuye muri navuga muri provensi ya Congo Central utavuga ururimi utazi aho imyoba yose y'imbeba n'inzoka ziba azajya kuvanamo bagishamo. Ikibazo cya ibyo nkeka byo icyo dusereka bizakora ni ugusangisha n'abantu bakumvikana, noneho abaturage akaba aribo bafasha kugira ngo barebe aho bafata izo nyeshyamba
zibibuyeamaweemanuel sekiba ikibazo cy'imirwi itwaje ibirwanisho cyangwa imirwi y'abarwanyi bavuga ko iva mu bihugu bibanyi coco mu kivuga ko iki uruhara rw'iyo mirwi mu guhungabanya umutekano mu buseko bwa Congo n'uruhe abo bategetsi b'abasirikare bashasha bazoshobora gutuza iyo mirwi?
Bivuze abo basirikare ubushobozi bw'abasirikare buzava ku mifashanyo bazavana ku baturage. Abasirikare boza ari 1000 bakaza ari n'amasasu ni mbunda, kandi izo mbunda zizagira akamaro igihe badafite maneko ibereka aho abagira nabi bashya, kugira ngo iki gisirikare kizagera aho kigeze kituzanira amahoro. Bisaba kugira ngo rubanda abaturage bemere gukorana nabo, bemere kubyiza ukuri aho abo bagira nabi bajya bihisha, abo bajya bakorera, kugira ngo iki gisirikare nuko kizabafateho neza kibavane mu gihugu. Ariko rero uko tubivuga ngaha ndi kwibaza niba koko bazabishobora, kubera ko kari akarere k'iwacu gafite ibibazo bihambaye gusumba ibyo kureba ababicanyi ba buri gihe. Ikibazo mfite ngiki ni ukureba ko abo basirikare baje gushyira amahoro iwacu bashobora kuba bitegura kurwanya intambara ivuye no muri biriya bihugu dufite n'umupaka, kuko aba izi nyeshyamba zose tuzi ko zihabwa imbunda n'amasasu bivuye ku abasahuzi b'umutungo bwo muri Congo banyura muri ibyo bihugu byo duhanye imipaka. Dufite imipaka 9 muri Congo. Ikibazo gikomeye ni ukureba ko ari iwacu gusa aho ibibazo biri.
Ego me musiana he gode chini haguma na mwe mugi chomo vuzi kumakura vuga ko harimi gwi itwaje ibirwanisho iva mu bihugu by'amahanga ifite uruhara runini cyane rwose mu guhungabanya umutekano muri iyo ntara. Bo batetse ba gisirikare bazoshobora gukemura ivyo bibazo vy'imirwi itwaje ibirwanisho yoba nkuko bivugwa iva mu bihugu bibanye?
Hari kuko nabivuze kuva muri 1900
Tarsis intambara yabaye ya AFDL yeretse abasirikare bo hanze n'abandi bandi b'amabande bandi inzira zo kuba mbese bazambya Congo uko bashaka. Intambara yararangiye bya bindi bavuga mu Gifaransa faire la guerre c'est très facile que contrôler la période de l'après-guerre. Période après-guerre rero intambara irangiye kugira ngo bagire uko bayikontrola, imbunda zasigaye mu nzira bazivanemo bakorera sitisaje ku buryo hatagira usigarana n'imbunda. Noneho biza kuzamba kuko buri munsi abageraga icyicaza cyangwa bagera ikisangane cyangwa bagera bakagaruka bageraga kuri Goma bagera aho ngaho bakongera bakafata abandi bana bakabigisha, mbese abana bato bakabigisha ibya gisirikare. Kabuna bira ntavuze bya Nkunda ageze hariya ijombi Rucuro ni abana yigishaga imbunda abana bato cyane batageze no ku myaka cumi. None nk'abo ngabo bazi gukoresha imbunda haramutse hari nk'ahantu babonye imbunda hariya hirya urumva bakora iki? Bafite inzara, batarya neza, batagira bate, byagenda bite? Na niyo mpamvu navuze ko ngewe umuti mfite ni nk'uwo nguwo wavanye Nkunda hariya ijomba. Nta n'isasu ryaguze, nta muntu wapfuye mu baturage, nta muntu wapfuye muri abo barebere, na hariya naho byari kugenda gutyo. Nk'uko imitwe ifite imbunda koko ko Emmanuel yabivuze hariya muri Norukivu ni nyinshi cyane. Hakabamo n'abariya rero bamwe b'ababandi bandi bajya kufata imbunda ntabwo tumenya aho bazivana. Ugasanga nk'umuntu wo muntu uza muri village iyi n'iyi n'iyi agiye gufata mwene wabo amujyanye mu ishyamba agahamagara ngo nimutangane n'amafaranga ya n'aya n'aya mukamwashyiraho n'aha ngo arapfa. Ubwo bajya kuyashyira hariya uwo muntu yavamo akababwira ngo ni kanaka wajyanye mu ishyamba kandi wari kanaka bamuzana aho ngaho yitegerebwa nyine aho ngaho hano. Ubwo urumva rero kubera ko abatambaye uniforme abamesa atafite imbunda aho ngaho yigaragaza mu baturage ntabwo umusirikare yagera ngo amufate ngo wowe uri umubandi kandi ntabwo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke kuri mwebwe Professor Emmanuel Sekiyoba mutubwire cyane cyane ku kibazo kivugwa ko ikintu kimwe mu bintu bikomeye bituma haba ingwano itavana ko eka umutekano muke mu buseruko bwa Congo ari uko iyo ntara yuzuyemo ubutunzi bwinshi mu butaka eka ubutare. Ayo makuru yavuga ko iki ibyo bintu byabarije
wakoze cyane bwana Frederic ibyo by'ukuri ubu ngubu ugiye muri karakare k'iwacu usangamo ibyo bita ba multinational zikoresha abana batoya gucukura umutungo wa Congo cyane cyane gusahura. Noneho kugira ngo bagire ko babikora ntawe uza kubahandamiza bafite milice. Izi milice ni byo bita abarebeli inyeshyamba zose zituye muri Congo. Iyo ufite multinational igihumbi hari milice igihumbi muri Congo. Ibyo byose rero bigafashanywa n'iki? Nuko umutungo wacu ujya guca imipaka ukajya ku bagenzi duhanye imipaka kutariha taxe kutariha iki muri Congo ahubwo bakadukenesha gusumba abo bantu bacunga aho bacukura za mine aho bacukura umutungo ni ibibazo cyane. Kandi rero urebye abaguye hanze bazi ko iwacu na ka kabazo ko kuvangura moko bigatuma abo hanze bapfuna aho kunyurira ngo baze batugabanye. Noneho umuntu na muntu ufite acukura ibyo umutungo wa Congo akagira agasirikare ke ko nivaniyonokicita igisirikare n'amabandi n'inyeshyamba bagira ngo bazacunge icyo gihande aho bagucukura iyo minero yose.
Egome namwe gode kiri haguma kuri iki kibazo kivuga ko bimwe mu bintu bituma umutekano muke urangwa muri iyo ntara ari uko iyo ntara ifite ubutunzi bw'umurengera munsi y'isi mu kuzimu ubutare eka n'ibindi bintu by'ingirakamaro biri mu butaka bw'icyo gihugu. Ibyo mwebwe mubivuga kuri iki? Eka ibyo biba ari byo bituma haba umutekano muke mu gihe kirekire mu cyo gihugu?
Oya, Uganda tukabisubiramo ikibazo kiri hari ya cyane cyane mu butegetsi imbaraga z'ubutegetsi iyo zigera hose ahantu hose mu gihugu ibyo bintu ntabwo bishobora kubaho ubutegetsi ni bwo bugomba kumenya kuki hari ahantu habuze umutekano ariko hari umutekano urahari biriya byo gucukura amabuye y'agaciro muri Congo kandi bakajya kubigurisha bakaguramo imbunda zikaze bakaza arizo baje kurasagura muri Congo biterwa n'uko nyine bazi ko nta kibazo gihari nabona se ko hari bamwe bafatwa bagafungwa ejo bundi waza kumva ngo kanaka baramufunze yari yakoze amakosa ya n'aya n'aya ariko ngo bavuye urucuro ageze kuri Goma baramufungura ngo none twamubonye aha ngaha nyuma y'iminsi itatu kandi yarakoze ibintu bibi hano none icyo gihe wavuga ko ari ikibazo cy'abaturage cyangwa wavuga ko ari ikibazo cy'abariya bantu bari mu ishyamba bakoresha izo mbunda cyangwa ni ikibazo cy'amategeko adafite imbaraga zo gukora uko bagombye gukora kiriya gihugu twagikuriyemo kuva kera none igihe cya Mobutu twari dufite ubwenge ko tutabonye biriya abandi bamwe muri twebwe mu gihe cya Lumumba na Kasangubu bari bahari ntabwo babonye biriya none si kuki biriya birimo kuba si icyo gihugu kimwe icyo gihe cyagiraga amahoro twebwe twakuze hariya tugenda nijoro mbese bya bindi bavuga ngo 24/24 umwana ukamwohereza ku birometero 20 na bingahe ngo jya ibi n'ibi n'ibi akabizana ntugire impungenge ko hari ikibazo kizamba ariko ubu ngubu umwana ava mu nzu reba agiye nko kwihagarika hanze hamaze kuba nimugoroba reba agarutse mu nzu ubwo ni imana iba yahagaze ariko yagiye hanze ubwo agenda agiye none se urumva byagenda bi abategetsi nibo bagomba gushaka amahoro y'igihugu ntabwo ari abaturage cyangwa bari abantu bacukura cyangwa bagira bati baza gucukura si ubwo butaka mu gihugu cyande baza gucukura ubwo butaka ubwo butaka ntabwo bucungwa ntabwo bufite protection none ko bavuga ngo ubutegetsi buhari bugomba gucunga integrite territoriale kandi bigacunga la population électrienne none ibyo bintu birakorwa cyangwa ntabwo bikorwa
reka tugaruke no kumusiga nahe Emmanuel Sekiwa nawe nyine agire icyo atubwiye cyane cyane ku byerekeye umutekano muri iyo ntara yo mu buseko bwa Congo hariho abantu benshi bavuga ko iyo ngingo yo kumurika abasirikare muri iyo ntara yari ingingo itumvikana cyane kuko hariho n'izindi ntara zo muri Congo nazo nyine zirangwamo umutekano muke aho hakaba ari nka za Kasai hakaba ari nka za Katanga reka na Lubumbashi hari abantu bashobora kwibaza ko niba iyo ngingo izofatwa no ku zindi ntara zose zoba zirimo umutekano muke naho umutekano muke wo utangana ukuntu zifashe mu buseko bwa Congo aho muhavuga kwi
wakoze cyane Bwana Frederic mbere yo kugira ngo usubize kacimire kodi kuko yavuze akantu kamwe kareba ubutegetsi mu kibazo mu Congo mu myaka 20 ishize tabura ubutegetsi buvuyeho bwadusigiye ibyaha naho ku bibazo biri muri Congo hose iwacu hasa nari gusumba ahandi ntabwo ari ngo ahandi ho perezida atatumye abo basirikare ngo kuba guverineri ngo hari amahoro ariko aho amahoro gatari duhasa n'iwacu iwacu birasambije cyane kandi tukaba dufite ibitekerezo kuko izi nyeshamba zifashwa o nangwa zikagira ibitekerezo ni n'abantu duhanye umupaka bagira umutima mubi ugiye muri Katanga ntabwo uzumva ngo abo duhanye umupaka nabo na Katanga Zambia nangwa Angola ngo bafite umutekano mubi mu byerekeye Congo kandi ukareba ko perezida kurangazane amahoro muri Katanga yatumyeho abakomando 1,180,000 kuva n'icyo gihe batumyeyo ubungubu ababihita bakata Katanga ntawumva afungura kanwa baracecetse urebye neza ni uruvange kubera ko ari uruvange ukareba bavuga ADF na iriya kuspeni umupaka na Uganda ukazi wacu izi nyeshyamba zikuduhangayisha buri gihe ku mupaka n'u Rwanda kandi ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bikaba bizwi mu myaka ishize ko byagiye bishyira akaboko n'akaguru muri Congo bashaka gusahura bashaka gufata igihugu yumvise ko ngo hariho na za akoru za Remera zabahaye biometri 300 muri Congo ubu ngubu perezida ari gukora ni ukurangukaho igihugu iwacu cyane cyane kuko iyo akora Remera yumvishije iyo akoro ija kuri Uganda Rwanda n'u Burundi ngo bafate ibirometre 300 muri Congo nangize Congo igihe gushaho noneho ubu ngubu uko bari kubyo mbavemo bari gushaka gukoresha abasore b'iwacu mu ntambara yo tagiye kuvuga bafashijwe nazibaziza gufata umutungo kugira ngo bahangayishe rwanda batumishe sekedi porogaramu ye itatera imbere
ariko Professor Emmanuel Sekiwa ibyo ni ibirego bitaremezwa ibirego bitagiraho byanditse
ntabwo ndi kurega umuntu ibyo mvuga ni facts
ego me reka ntabwo de kiri haguma na wenyine agira ati icyo avuze ku bafite amakenga bavuga ko abatetsi ba gisirikare mu buseruko bwa Congo bashaka kugira ibibazo kuko n'ahandi mu zindi ntara habaza Kasai reka na Katanga Lubumbashi naho nyine kuba hari umutekano muke bakaba bibaza niba abasirikare bazo kwiragizwa muri izo ntara zose mwebwe kuri icyo kibazo mu kibuga kwiki
civile byose biterwa na organisation politique n'igituruki cy'intaza none se ko ndimo kuvuga ko kenshi usanga ari ikibazo cy'aba autorite ejo bundi uriya guverneur Paruku waruri hariya kuri Goma ubu ngubu yahavuye yarahavuye hajya undi muntu bakoresha amatora abantu babaga imasisi bagiye gushaka aho guhinga muri Ituri banyuze Butembo na Beni ariko bageri Butembo na Beni kubera bya bindi bya moko bakabatemagura abandi bakabatwika aho kugira ngo ashake umuti uhagarariye abo bantu bari kunyura aho ngaho bakishwa na bariya barimo kwica kugira ngo umuti we hagati yandeze urwandiko ngo bariya abantu barimo kunyura hariya bajya Ituri ngo nta burenganzira bafite kwa sirikirasiyo ya hariya na n'urwo rwandiko kugeza na n'ubu ruracyakora akazi ntabwo bigeze bavuga ko mbese ko guverinoma avuyeho na ruriya rwandiko rwe ruvuyeho kandi hari abadepite bari hariya ntacyo bavuze n'ikinshasa abategetsi barahari ntacyo bavuga noneho bariya bo bo muri ziranja za Butembo na Beni na Rubero babona umuntu usa n'uwo nguwo muri abo ngabo banyuraga aho ngaho bagiye gushaka aho bahinga muri Ituri mbese nk'abahutu babona abantu basa n'abo ngabo bakakumerera nabi kuko bafite urwandiko rwa guverineri rubatwishyira ibyo nibyo navuze ko na bariya abasirikare bari hariya nabone ba organisation structurelle politique ya hariya hakurya itakoze neza ku buryo bagira icyo bakora nabo ntacyo bazakora none se izo mbunane bazuzuye mu ishyamba hariya n'abaturage nabo uko bashanse nabo bakaba bashobora kwica bakurikije bira bya moko ubwo se bizagenda bite urebye kenshi ibibazo biri hariya hirya ni ubutegetsi ni otorite dongo ubutegetsi ntabwo bugera aho bugomba kugera hari hamwe hari ubutegetsi ahandi nta butegetsi buhari
nk'abanyagihugu b'incabwenge muba mu mahanga muri diaspora mu gusozera nashaka ndababaze Professor Emmanuel Sekiwa kajambo canke ika inama mwugira nk'abo bategetsi ba gisirikare barungitswe mu ntara y'Ituri na Kivu ni nk'iyihe kugira ngo igikorwa amabanga bashinzwe na perezida bayashikeko
wakoze cyane bwana Frederic nkeka ko inama nugira abo bategetsi batuzaniye ubu ngubu ni ukwihangana bakaisha iruhande rw'imiryango kugira ngo imiryango ariyo ibafasha ngo bakore akazi ko perezida abahaye kuko nibadakorana na rubanda nibadakorana n'abaturage ntacyo bazageraho ntabwo sibyo kubyo rwose avuze urebye neza imyaka 20 yose 26 karere gafite ibibazo muri 26 hari ubwoko bumwe bwari bufashe ubutware muri provensi nuwake ubwo bwoko bwananiwe nkeka ko perezida mu yindi etape izaza azareba ko ibibazo dufite muri Congo by'abanguramoko bizanwa n'abantu muri noro ya Kivu ko ufata akakanya ngo tubiga nabo neza niki gisirikare kizumutenga aba ndandi bo twaturanye nabo bo twarabanaga nabo kuva ni igihe cyo batemuka tugutegetsi bayira province ni bibazo kuri buri muntu wese uvuguru yimutera urwa ibibazo nta n'umwe wakibuze ubu ngubu nshaka ko aba ba guverineri bagiyeho bicare barebe neza baje bate kure ku nyeshamba gusa bate kure ku masasu gusa barebe imibereho ya rubanda ubuhinzi ubworozi akazi ibibazo byose barebe ukundi kw'abantu bagabana umutungo muri Congo hajya kugira umwe ujorari rundi kugira ngo umuryango ugobane ukomeze kuturyamaho ukomeze kudushakira ibibazo icyo kintu tugize amahoro iwacu dusaba abaguverineri bihangane bareba umwami barebe rubanda rugufi baganire nabo kumvirize bamenye aho ibibazo biri baje kure gusumba gukoresha amasasi bakoresha ubwenge kuko urebye muri guverinoma paradise nord kibuze ariko yari iriho imaze gushyira abadepite babandani bari barongaye abaminisitiri babandani bari barongaye abaminisitiri bahutu batutsi n'abanyanga n'abahunde n'abantu bose batuye aho ngaho ese bagaburaga bagabanaga umutungo umurimo w'igihugu ute ibyo bintu by'ubukene ibyo bintu byo kutagaburana umutungo neza bizanaga buri gihe ibibazo bari bariho batugendaga muri myaka makumyabiri barananiwe abasoda nibavaho barebe aganimoko ukokora kugira ngo ategeke ako karere kandi muzareba ko ibintu bizahinduka
egome musiga ntabwo de kiriya guma namwe mutubwire nkina umunyagihugu yavukiye muri iyo ntara akamo cyanke inama mwogira abategetsi ba gisirikare bashasha barungitswe mu ntara y'Ituri na Kivu ni nk'iyi
inama nagira bari abasirikare bashasha bageze hariya ni uko bakoresha ubwenge bwabo bagakoresha amayere bize mu gisirikare mbese bo usanga hariya hakurya bavuga muringara buri musirikare wese avuga ko ngo makirana nga mbona mboka ni ukuvuga ngo amaraso ye ni ukubera igihugu reba rero amaraso yabo ari ukubera igihugu bayakoreshe koko kandi igihugu ntabwo wakita igihugu kitagira abantu ni ukuvuga ko ntibabavuze ngo amaraso yabo ni igihugu ni ukuvuga ko amaraso yabo ni ukurwanira amahoro ya population kurwanira amahoro y'abantu none ikibazo gihari biriya bintu byo kugira ngo kanaka yakoze ikosa kandi koko bakasanga ari ikosa yakoze noneho ntibabamuvanye ubusanza bakamujyanira urucuro bakamugeza i Goma yamara kugera i Goma abantu bamugezejeyo ejo mu gitondo ubwo bagahurira na wa muntu kandi mu kabari none se uwo muntu bajyanye iyo ngiyo yarabakoreye nabi abo bantu bamujyanyeyo koko uwo muntu urumva azabafata ate ni ukuvuga ko bagiye gukoresha amategeko hariya ufite ikosa ahagirwe iryo kosa rye kandi arihanirwe bigaragara naho bakoze ibira rya impunite ntibahane banyira amakosa ubwo nyine bazaba barimo gukuza insekirite hariya
hakurya ndagushimiye cyane rwose ku kanya watuye ngombwa ni radiyo Ijwi ry'Amerika ku bibazo nkoramutima biri mu ntara yo mu buseruko bwa Congo igihugu cyanyu eka intara muvukamo mwakoze cyane rwose
namwe murakoze kabisha kuba muduhaye akanya kugira ngo tube twavuga ibiri ku mutima wacu noneho no guhumuriza bariya baturage bacu hariya hakurya bahumure bakomeje bapfukame inzira zose zishobora kuzana amahoro noneho bariya nabo ibyo bize babikoreshe hariya kuri buriya butaka amahoro agaruke
ndabashimiye namwe Professor Emmanuel Sekiwa ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire ni radiyo Ijwi ry'Amerika ku bibazo byo mu ntara y'umuseruko bwa Congo intara muvukamo mwakoze
wakoze cyane bwana Frederic kuduha aka kanya ngo tuganire ku bibazo by'iwacu reka turangiriza ahangaha mbwira abagenzi inshuti n'abavandimwe batwumva ubihangane bafashe ubutware busha kugira ngo bubwire uko bwazana amahoro iwacu kuko nibadakorana nabo ntagiye amahoro gazaba iwacu reka noneho ndekera ahangaha ndamutsa abanyabucuru bose abanyabwito abanyabunagana rugari gusanza banyumva imani bafashe bakorane nabo bagabo baje kudufasha kwagomboro agati wacu imani bafashe wakoze cyane
wakoze nawe mwakoze mwese turabashimira mwese mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro ngorora mwiza mwese.